kama yebazwe nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama tonge okwongera ekiseera kino gyali ti kitaffe omwagalwayi Mukama tukusinza tugulumiza era tukutendereza olw'okubeerawo ko mu masekati gaffe era tuwaayo emmeeme zaffe n'emitima gyaffe okuba ettaka eggimu ekigambo kyo kwe kinaasigwa amakya ga leero okubaza n'okubala ebibala ebingi ebinaasigalawo n'okweyongera ne beeyongera obungi kubanga buli kibala mubaamu ensigo leka ensigo ayi Mukama eziva mu bibala bye tunaabala ayi Mukama tezongere ebibala ebirala ebingi okweyongera linnyayo ligulumizibwe mu mawanga gonna okutwetooloola ne yonna gye tuwulirwako kitiibwa kikuweebwe tugaana sitaani enkweze n'emitego egyokugezaako kitubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayeguli obutuukirivu tuwambazibwa na kigambo kya Yesu Kristo. Obutuukirivu tuwambazibwa na kigambo kya Yesu Kristo. Ng'okusinga tugenda kusinziira mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolosaayi essuula ey'okusatu okuva ku nnyo lw'ekkumi n'ebbiri okutuusa ku lw'ekkumi n'omusanvu nga bwe tuli mu kusomesebwa ku lunaku lwa Mukama yite Sande. Amakya ga leero nga tweyongerayo mu kitundu kye twatandika omulundi oguwedde mwe twabuulirirwa nti kaakano omutume Pawulo abuulirira ku nkwasaganya y'okuyigirizibwa kwe mu bulamu bw'abakkiriza abakristaayo kubanga kikulu nnyo okubanga omukristaayo takoma kukunnyonnyoka kuyigirizibwa kwa kwagala kwa Mukama n'asobola n'okukunnyonnyola oba okukubuulira kyokka kyokka ng'enneeyisa ye yeegaanira ddala ebyo by'abuulira. Twakiraba nti bwe kiba bwe kityo tulina okuba abo ab'ebikolwa ab'empisa ab'endabika ezo ezoolesa ekyo kye tuyigirizibwa era okukirukira ku mulamwa gwaffe ogw'omulundi ogwaggwa ogw'okulubirira Yesu Kristo nga bwe twambazibwa obutuukirivu leero tusomesebwa lwaki tulina okwambazibwa ne bye tulina okwambazibwa n'ekyo kye twambazisa ebyambalo byaffe nga ky'ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo. Kiddemu nti leero tusomesebwa lwaki tulina okwambazibwa ne bye tulina okwambazibwa n'ekyo kye twambazisa ebyambalo byaffe nga ky'ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekikijjayo obulungi kye nayogera omulundi oguwedde nti bw'ojja mu kuŋŋaaniro ly'abakkiriza n'oddayo nga tolina kyoyambaziddwa eri okufaananyizibwa ku Yesu Kristo oba toganyuddwa mu kuŋŋaana kwo okwo. Oba ozze mu service, oba ozze mu conference, oba ozze mu fellowship, oba okuŋŋaanye n'abakkiriza mu ngeri yonna n'oddayo nga tolina kyoyambaziddwa kikufaananyiza Yesu Kristo oba toganyuddwa mu kuŋŋaana kwo okwo. Kinatuwa ng'okusomoozebwa nti ng'oddayo oba n'ekyo take home yo ekyo kyennyambaziddwa mu kuva mu lukuŋŋaano lwe mbadde nalwo olunaku olwaleero kye ki. Kye twabuulirirwa mu lunyiriri olw'ekkumi mu ssuula eno ey'okusatu gye tuli mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolosaayi nti tulina okwambazibwa omuntu omuggya nga tufuulibwa abajja mu kifaananyi ky'oyo eyatutonda ate ne mu kweyongera okumutegeera olwo ffenna tuve ne yunifoomu y'endabika ya Kristo Yesu. Mukama yeebazibwe. Awatali kwawukanyizibwa oba ono musajja oba ono mukazi oba ono muganda oba ono mukiga oba ono mwavu oba ono mugagga ng'olunyiriri olw'ekkumi n'olumu bwe lugamba wadde lwoogera ku Bayonaani n'Abayudaaya kubanga ffenna tulabika Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. Anti kubanga twafa era n'obulamu bwaffe bukwekeddwa mu Kristo mu Katonda ng'olunyiriri olw'okusatu bwe lwatubuulira era mu ssuula eno. Chetuvatu huli lero. Ntinga tumaze okweya mbulako. Ebyo ebyatu huli lwa okweya mbulako. Mulunyiriri oromu nana noromu enda. Obusungu. Nechirui. Netima. Noku vola. Noku nyumya embozi. Eyensonyi obeze ensonyi. Okulimba gana. Ntikubanga tweya mbulako omuntu owedda n'ebikolwabye ebyo. Norwecho chechitu yingiza mchitundu cha fecha lero olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri nti norwecho ngaba londe ba Katonda abatukuvu era abagalwa mwambalenga omwoyo ogusasira n'ekisa n'obuwombeefu n'obuteefu n'obugumiikiriza bwabangawo omuntu yenna alina ensonga ku munne muzizibiikirizaganenga era musonyiwaganenga nga mukama waffe bwe yabasonyiwa era nammwe musonyiwaganenga. Okwagala kwe kusinga ebintu birala byonna kubanga kwe kunyweza ebintu byonna. N'emirembe gya Kristo gifugenga mu mitima gyammwe kubanga emirembe egyo gye mwayitirwa mu mubiri ogumu era mwebazenga. Nyoro 16 nje kigamba kya Kristo mu bugagga bwakyo kiberenga mumwe mu magezi gonna nga muyigirizagananga era nga muwuliragananga mweka na mweka mu zabbuli ne mu nnyimba ne mu biyiiye eby'omwoyo nga muyimbira Katonda nga mujjudde ekisa mu mitima gyammwe na buli kye munaakolanga mu kigambo oba mu kikolwa byonna mubikole nga mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nga muyita mu ye okwebaza Katonda Kitaffe kama yebazibwe. Kimukama yebazibwe. Nga bwe twakyefaananyiriza omulundi ogwaggwa bwe twali tusomesebwa engoye z'abafu twalaba ekyokulabirako kya Lazaalo omulundi ogwaggwa nti yali azuukizibwa kyokka yali akyali mu ngoye z'abafu Mukama n'alagira bazimujje masole okutambula. Zino zetwambazibwa zengoye ezekisa. Wow. Mu luzungu ekifaananyi kyennyinza okuwa that you take off the grave clothes and put on the grace clothes. Mukitegeera. You take off the grave clothes and put on the grace clothes. Kyetusooka okulaba ng'ensonga lwaki tulina okwambazibwa ekisa kya Mukama gye tuli okuba abalonde ba Katonda abatukuvu era abaagalwa mu lunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri lubijjayo. Tuli abalonde ba Katonda, tuli abatukuvu be era tuli abaagalwa be. Ebyo tubiri olw'ekisa kya Mukama. Tukitegeera nti mu kisaakye n'okwagala kwe ebingi ennyo gye tuli nga Yesu Kristo we yagamba abayigiriza be mu Yokaana esula 15 olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga we yabagamba nti si mmwe mwannonda wabula nze nabalonda mulyoke mubale ebibala ate ebibala eby'olubeerera olwo buli kye munaasabanga Kitange mu linnya lyange anaakibawanga. Kama yebazu. Wadde walina okulowooza nti oyagala ennyo Mukama ojje gy'ali yali yakulonda osobole okusikirizibwa okumwagala ojje gy'ali. Kama yebazu. Era yalina okukakasa abayigiriza be ng'abasiibula. Timubadde nange naye wadde muva ku kyalo kye kimu nange abamu ku mmwe muli baganda bange si mmwe mwannonda wabula nze nabalonda. Kyekifaananyi kye kimu ate era bwe tugambwa mu Befeso baluwa ya Pawulo eri Abefeso esula esooka olunyiriri olw'okuna n'olw'okutaano nti yatulonda okubeera mu Kristo ng'ensi tennatondebwa ffe tube batukuvu abataliiko kya kunenyezebwa mu maaso ge olw'okwagala kwe. Olw'okwagala kwe yatuteekateeka tubeere abaana be mu Yesu Kristo ng'okusiima kwe wekuli. Kama yebazwe. Ekyo kyekimu ku bisooko tuwa ensonga lwaki tugwanidde okwambala ebyambalo byaffe. Ntitwalondwa mukama tebereza nga nensi tena tonde bwao tubeba tukuvu abataliko kya kunenyezebwa maaso goro okwagala kwe era tubere mu Yesu Kristo ngawe twasomesebwa omulundi oguwedde ne sabbiiti eri endala bwe twalaba nti twafa mu Yesu Kristo era ntufawa naye chokera ntuwewa obulamu mu ye we yazuukizibwa olwo tubenga endabika yaffe ye ya Yesu Kristo tukitegeera bulungi y'ensonga lwaki abo abafa mu Yesu Kristo ne baweebwa ate obulamu mu Yesu Kristo balina okwambazibwa Yesu Kristo embalaza Yesu Kristo kibaddamu ngawe nabagamba nti mulina okikakasa nti tatugamba kwambala blouse na skirt oba suit wewaawo n'ekyokubiri ekyokuyitibwa abatukuvu be ngawe tulaba waggulu kwe kuba abawuliddwa gyali bwe tuba tujjukira bulungi mu byabaleevi gye twasomesebwa nti bakabona bayawulwa okuweereza mukama nga bafuulwa abatukuvu ennyo era si lwakuba baali basaanira naye mukama yali abalonze kubanga baali mu kika ky'abaleevi weewaawo ne batukuzibwa okutukuzibwa okwo kye kyenkanyi ky'okwawulibwa so you don't call yourself holy except you understand that you are separated. Tukitegeera mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso esooka essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi n'omwenda n'olwabiri zitugamba oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu ya Mwoyo Mutukuvu Katonda gwe yabawa era n'emibiri gyammwe si gyammwe ku bwammwe kubanga mwagulibwa na muwendo n'olwekyo emibiri gyammwe gigulumizenga Katonda weewaawo kubanga mwawuliddwa okuba yeekaalu ya Mukama entukuvu yeekaalu ya Mukama ebeera ntukuvu kubanga Mukama wabeera watukuvu kubanga mutukuvu abeera watukuvu wa watukuvu n'olwekyo yenna oba wonna yenna omuntu yenna era wonna Mukama wabeera walina okuba awatukuvu kwe kwawulibwa ng'era Petero w'akitubuulira mu bbaluwa ye esooka essuula ey'okubiri olunyoro omwenda n'olw'ekkumi nti naye mmwe muli kika kironde bakabona bw'obwakabaka eggwanga ettukuvu abantu ba Katonda bennyini mwalondebwa mulyoke mutende ebirungi bya Katonda eyabajja mu kizikiza n'abayingiza mu butangaavu bwe obutenkanika edda temwali ggwanga naye kaakano muli ggwanga lya Katonda era mwali temusaasirwa naye kaakano Katonda abasaasidde ekifaananyi mukiraba ekiggibwayo mu bulamu kufu ekyokuba nti tusaasiddwa okulondebwa ne twawulwa gyali mweyo byonna mwe tulaba bwe twagalwa ennyo mukama era mutusaasira yatusonyiwa nga bwe tubuuliddwa waggulu nga kye kiraba ku nsonga ezitwambaza ebyo bye tulina okwambala ebitubuulirwa kitugambwa mu lunyiriri lw'ekkumi n'esatu gye lukomerayo nti nga mukama waffe we yabasonyiwa era nammwe musonyiwaganenga kama yebazibwe z'ensonga ennya lwaki kitugwanidde okwambazibwa bye tulina okwambazibwa olukalala lutuweebwa tubuulirwa kitugwanidde okwambala omwoyo ogusaasira ekisa obuwombeefu obuteefu obugumiikiriza okuzibiikirizagananga okusonyiwagananga n'okwagala ng'okwagala kwe kusinga ebintu era byonna kubanga kwe kubinyweza byonna kama yebazibwe n'olwekyo bwe tukuŋŋaana ng'abooluganda oba abakristaayo wonna we tuba tukuŋŋaanidde yonna gye tuba tukuŋŋaanidde mirundi gyonna gye tuba tukuŋŋaanye ne oba nga mukuŋŋaanye waka wammwe ku family altar yammwe kirina okuba nti waakiri ekimu ku bino mu lukalala luno kikwambaziddwa tukitegeera omwoyo ogusaasira Olwokuba otegedde mujjukire nti bino biva mu kutegeera na kumanya Mukama nti atusaasidde ennyo naffe tuyingizibwamu kubanga tetwambazibwa kungulu twambazibwa munda weewaawo tuyingizibwamu omwoyo ogusaasira okuba n'ekisa olwokuba tusiima ekisa kya Mukama ekingi gye tuli naffe ne tubeera ba kisa eri abo bonna be tutabagana nabo okuba abawombeefu kubanga emmeeme ey'obuwombeefu yereetera Mukama okubaawo n'okukola awatali kuziyizibwa obuteefu okuba nti omuntu omuteefu yalina okukalaatirirwa kw'okukkiriza kwe nga kunywevu mu Mukama gw'akkiririzaamu obugumiikiriza twakiraba na luli nti bwe tukuzibwa mu kugumiikiriza kituleetera obukakafu bw'okukkiriza kwaffe okuba nti naffe twesiga Mukama mu kisa kye wadde embeera ziba tezikyetwolesaako naye nga tumanyi nti Mukama talimba wadde embeera zigezaako okumutulimbisa weewaawo embeera eyinza okuba nga ekulimba nti Mukama tafaayo gy'oli naye olw'obugumiikiriza bw'olina bw'olina mu ggwe bw'oyambazibbwa omanya bumanya nti Mukama talimba abantu oba embeera biyinza okunima naye Mukama takola ki kyasuubiza alina okukola ki okituukiriza okuzibiikirizagananga kwe kuba abo ababikkirira ng'okwagala we kutumanyi nti kubikkirira n'okusonyiwagananga era nga tubuuliddwa mu lunyo lw'ekkumi n'essatu nga bino byonna wano abajjeyo kitundu just a part ku ebyo bye tulina okwambazibwa olukala lwonna luba teluweddeeyo weewaawo gye weeyongera okusomesebwa ekigambo kya Mukama n'ogenda mu Befeso n'ogenda mu Baruumi era osangayo ebyambalo ebirala by'olina okwambazibwa gezaako mu Befeso essuula ey'okuna mu Baruumi essuula ey'ekkumi n'essatu n'ey'ekkumi n'ennya era ojja kwongera okubiraba nga bikwasaganyizibwa ddala wadde era zonna zaali bbaluwa za Pawulo eri abakkiriza ebyo Mukama by'ayagala tube nga twambazibwa muffe okufaananyizibwa Yesu Kristo era kijjayo nti okwagala kwe kusinga ebirala byonna kubanga kwe kubinyweza weewaawo tojja kuba na kisa tojja kuba na mwoyo gusaasira oba buwombeefu oba buteefu oba bugumiikiriza oba kuzibiikirizagananga oba kusonyiwagananga nga tolina kwagala ojja kugezaako okwambala ebirala nga webikuvaako bw'otoobe na kwagala naye onooba n'okwagala bijja kunywezebwako nga byeyongera bweyongezi okusanyusa mu ndabika eri abalala oba eri Mukama mukitegeera you continue being smart kati omuntu ayambadde obulungi kyokka engoye z'ayambala ne ziba nga zimugwako mulaba ekifaananyi kyakiwa mukitegeera kyayambadde bulungi naye empale egwa gundi omusipi gunyweze oba slip eyiseemu mukitegeera naye w'oyambazibwa okwagala byonna by'oyambadde mu mwoyo biba binywevu mu ggwe weewaawo n'olwekyo weeyongera bweyongezi kulabika bulungi eri Mukama n'eri abo bonna abakulaba mu lunyiro lw'ekkumi n'ettaano olutugamba nti n'emirembe gya Kristo gifugenga emitima gyammwe kubanga emirembe egyo gye mwayitirwa mu mubiri ogumu era mwebazinga tulabanga mu kuwunzika atubuulirira embeera etugwanidde okubaamu muffe okubaamu awamu ne Mukama n'okubaamu awamu n'abalala embeera ey'emirembe weewaawo amaze otuwa ebyo bye tugwanidde okwambazibwa nga karakita embala n'atuwa n'embeera mwe tugwanidde okubaamu embeera ey'okuba n'emirembe mu ggwe embeera ey'okubaamu n'emirembe awamu ne Mukama era ey'okubeera n'emirembe awamu n'abalala ye atmosphere y'embeera gye tugwanidde okutambulizaamu okukkiriza kwaffe obulokole bwaffe obutuukirivu bwaffe obwo bwe twambazibbwa n'oyambala n'onyuma n'otereera bulungi kyokka nga w'oli we bakulabira mazima ddala si w'ogwanidde okuba kiba tekijja si we guli ne bwe kiri mu nsi y'omwoyo nti oyambadde onyumye naye ssebo olina emirembe mu ggwe ne Mukama chichiretira okubanti boboso beza weni nyamukama noba angatoi olimu mirembe na ye wewao echifana ni Daudi cheyawa mzaburi eyasa tu mubiri awamu neyatano mwemu ntibwe yalita naba kwene nyati yalina mirembe muye wewao elate chamu soboze sakubanga asinze elate ndereza mukama mchilaba newe ya jairi mukama neyene nye vionono vye oro naba mumbera eye mirembe muye elane chimuletila nokuba neye mirembe awamu ne mukama okuba abawulize eri mukama being obedient to God chitubeza mumbera eye mirembe awamu ne mukama luberera kubanga tumanyi nti omwoyo mtukuvu alamula ebikolwa byaffe oba empisa zaffe oba neyisa zaffe ye atuwa okulumirizibwa wetubanga tusobye obanga tuwaba ne tuba nti yatuletera okuva mu mirembe oba okubeera mu mirembe mwebyo bye tukola oba bye tubaamu siwe guli era n'okubeera wamu mu mirembe n'abalala nti abo bonna be tutabagala nabo Bayibuli era tubuulira nti eri buli omu luubirira nga bwe kisoboka gy'oli okuba mu mirembe nabo wewaawo ekyo kye kireetera obujulirwabwo okubanga busiimibwa era nga bukola obw'enfaananyiriza gy'olina mu Yesu Kristo n'abalala bw'obanga olina abo abeetwala ng'abalabe bo wewaawo gy'oli tolina kuba na mutima gwa bulabe gye bali mukitegeera kubanga w'otoobe na mutima gwa bulabe gye bali wadde bo balina omutima ogw'obulabe gy'oli gw'ojja kuba mu mirembe ng'otabagana nabo si bwe guli kyekitegeeza nti tulina okubanga tufuba okuba n'emirembe n'abalala y'embeera etugwanyisa okuba nti twambadde Yesu Kristo mu ntabagana zaffe zonna nga tulina emirembe mu ffe tulina emirembe ne mukama tulina n'emirembe n'abalala kubanga kitugwanidde okuba n'emirembe mu ffe kitugwanidde okuba n'emirembe ne mukama awamu n'abantu abalala bonna okuba nti ebyo bye tulimu ebitwambazibbwa bya nsa bya mugaso n'ekyo tubuulirwa mu kumaliriza nga kyekyo kye twambazisa ebyambalo byaffe nga kye kigambo kya mukama waffe Yesu Kristo olunyiro 16 we tugamba nti ekigambo kya Kristo mu bugagga bwakyo kibeerenga mu mmwe mu magezi gonna nga muyigirizagananga era nga muwuliragananga mweka na mweka mu zabbuli ne mu nnyimba ne mu biyiiye eby'omwoyo nga muyimbira Katonda nga mujjudde ekisa mu mitima gyammwe ama yebazibwe kimukama yebazibwe Pawulo yagamba mu bbaluwa ye eri Abaefeso essula ey'okutaano olunyoro 19 n'olwabiri kifaananyizibwa ne kino nti bwe mukuŋŋaananga muzimbaganenga mu zabbuli ne mu nnyimba ne mu nnyimba ez'omwoyo nga muyimbira Mukama era nga mumuyimusiza amaloboozi mu mutima gwammwe wewaawo kubanga tulina okubanga buli kaseera lwe tukuŋŋaanye tukuŋŋaanidde Mukama wewaawo nti bwe tukuŋŋaanye ng'abakkiriza tukuŋŋaanidde mwani tujjukire nti omwoyo we omu yatulimu kyaba ayagala tukuŋŋaanire okuba nga tuzimbagana era ennyimba eziyimbwa mu masinza n'amatendo oba ebitontome bye batontoma nga bakuŋŋaanye oba nga zino skits ezirimu ennyimba ezirina amakulu oluusi ebigambo ebimu tebiba bya bakadde biba by'abavubuka naye nga ennimi z'abavubuka bo bazitegeera byonna birina kuba nga bituzimba mu mwoyo okwo kwe kuleetera obugagga bw'ekigambo kya Mukama okubeera mu ffe kubanga obugagga bw'ekigambo kya Mukama bwanjuyi nyingi is multifaceted nti tebuba bwa ngeri emu yokka wewaawo nti bunaaba eri basajja bokka oba bunaaba w'abakazi bokka oba bunaaba w'abavubuka bokka wewaawo obugagga bwe buba eri bonna abawulira ekigambo kya Mukama abasajja n'abakazi abakulu n'abato abalenzi n'abawala bonna buli omu aganyulwamu bugagga obwo Mukama kyaba amuleetedde wewaawo singa tebubadde bugagga kyandibadde nti leero tubuulira eri bafumbo bokka n'olwekyo abatali bafumbo amatu ne mugaggyawo Newe baba nga babu ulirele haba fumo. Na wata naba kufumiro waba funamu. Siwe guli. Neba na muandu. Waba se muandu na waba fukwalachi. Bafunamu. Kubanga chigena bazimba na waba kolechi. Basi wolo kuzimba abalala. Mchitegera. Bwebugaga obuli mchigamo cha Kristo Yesu. Techiguayo mbugaga bwacho. Era engeri yoka. Jetu chiganyu wamu. Kwe kubanti tutituwala na magezi gona. Aga mukama. Togena mchigamo cha mukama rakuba wasomye ekitundu musumba cha geno kusomese wamu norecho chimanyi. Mchitegera. Ogenda okulira oba okubulirwa ekigambo kya mukama kubanga wadde wakisomye mwoyo nayogera nawe mu ngeri gye yayogedde nawe oba eggulo limu oba wiiki ewedde ayina ebirala ebijja ebipya byayagala okwongera kubanga tekiggwayo mu bugagga bwakyo tukitegeera n'olwekyo kyalina okuganyulwamu mo oba okusingako mu Luganda weewaawo ku ekyo ky'obadde nakyo oba ky'obadde omanyi kyenva kibanga kiba kikulu okubizagananga ne tubanga twegatta mu bubondo obw'abasajja obw'abakazi obw'abavubuka obw'abafumbo ne tubanga tubuliragananga fekka na fekka tugabana zabbuli n'ennyimba n'ebiyi eby'omwoyo nga wenkyogedde nga tujjudde ekisa mu mitima gyaffe okuba nti ekigambo kya mukama kiringa oluzzi olutakoma weewaawo oluzzi olutakoma kuggwaamu lwero olubeera fresh all the time. Kama yebazwe. Era basubwa enkungaana ezo musubwa kinene nnyo. Nga bwe kyanzijira ku Sunday ewedde okubakubiriza okutegeezanga ebigambo by'ennyimba ze tukulemberwamu mu masinza n'amatendo eri Mukama. Kubanga obwe bubeera obuweereza gye tuli okuzimbagana mu Yesu Kristo. Abayimbi bate batuyimbira. They do not sing to us. Wewao. Baba tukulembera mu nnyimba ez'obuweereza gye tuli. Okuba nti tuzimbagana mwoyo. Mukitegeera. Kyova towulira ebyuma oba maloboozi. Essira n'olissa ku byuma oba maloboozi obuterevu bwabyo oba oba obutali buterevu bwabyo. Naye omwoyo kyayogera naawe mu bigambo ebiri mabega w'oluyimba olwo. Okuba nti ozimbwa mwoyo. Kama yebazwe. Era weetegereza okisanga nga mu bbaluwa ye eri Abefeso omutume Pawulo essira alissa ku kujjuzibwa kwa mwoyo wa Mukama kyokka ate mu bbaluwa ye eri Abakolosaayi n'alissa ku kujjuzibwa ekigambo kya Mukama ng'ekiluubirirwa kye kimu kubanga omwoyo wa Mukama aba na kigambo kya Mukama byombwa okubanga bituufu weewaawo mukitegedde. The word of God is only authenticated by the Holy Spirit, and the Holy Spirit of God is only authenticated by the word of God. Tuchitegede. Era kyava agamba mu lunyiriro 17 nga tumaliriza. Nti na buli kye munaakolanga mu kigambo oba mu kikolwa, byonna mubikolenga mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga muyita mu ye okwebaza Katonda Kitaffe. Ama yebazu. Tumufubunze Yesu Kristo tulaba nti yeye kulungulwako bino byonna weewaawo nti weewaawo nti tusonyiwa nga yewe yatusonyiwa ekitujjuza okuba n'ekisasa ekitujjuza okuba n'omutima ogusaasira n'ebirala byonna ate era emirembe gye gye girina okufugira mu mitima gyaffe anti ye mulangira w'emirembe si weguli ate era ekigambo kye kye tulina okujjuzibwa kubanga kye kituleetera ebyo byonna okubeezebwawo kye kiteekawo okwagala kwa Mukama kigambo kya Mukama kitonzi ate n'endabika yaffe n'obuyinza waffe bisinziira mu linnya lye tetukirabe mu Yokaana 15 yagamba nti buli kye munaasabanga musabenga mu linnya lyange kinaakola ki kinaabaweebwanga era kye tuzze tulaba mu bbaluwa ya Pawulo eno yonna tundu bye twakayitamu nti takoma bukomi kubeera mutwe wabula we bujjuvu bwe tugwanidde okubaamu. Olwaki tetusikirizibwe kusiima kitiibwa kyatuwadde okuba ababe ne twambazibwa obutuukirivu. Lwaki? Kijja tuleetera okwanguyirwa kasita tunaabikkula emitima gyaffe eri Mukama ne tumusaba atuwe amaaso agalaba ekitiibwa kyekyo kyatuwadde nga twetegereza nga ekifaananyi ky'ogwanidde okuba nakyo ng'olaba Yesu Kristo akufiira ku musaalaba n'owulira okwagala kwe gy'oli n'owulira amaanyi g'obwakatonda gy'oli mukiraba kyetugwanidde okuba nakyo nga tweyongera okwambazibwa obutuukirivu tubeere mu Yesu Kristo. Kama yebaziwe, tusabe nga tumaliriza. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda for ekigambo kyo, kubanga okituma ne kituukiriza ebyo byonna by'okitumidde. Tukwebaza nti okwagala kwe gye tuli kuyitirivu n'okulowooza kwaffe tekukumalaayo. Naye obanga otusaasira nga otusaasira misana na kiro n'otusonyiwa okwonoona kwaffe n'otuddiramu n'otuyamba bwe tukoowoola erinnya lyo n'otulokola n'otubeera n'otugabira n'otukuuma mu byonna ng'otuukiriza okusaba kwo nti abo ababo tewaliba abajja mu ggwe. Tusaba ekisa ekyo Ayi Mukama tubeera ffenna abawulira ekigambo ky'olunaku olwaleero. Tusaba ekisa kyo ekyo etuli ffenna owulira ekigambo ky'olunaku olwaleero. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, Mukama abawe nnyo omukisa.